Subukia.
Sini miaka mitano. Sintaenda nyumbani. Si mimi nimesema nitaunga mkono ndugu yangu Mheshimiwa Ruto. Kwani ni Mkikuyu, lazima awe ni Mkikuyu. Si yeye atakuja na timu yake ili atakuja naye. Si mimi nitawaunga mkono. Na tuendelee namna hiyo. Kwa nini huyu mganga afikirie lazima iwe ni yeye? It doesn't have to be.
Dizo.
Subukia. Tumetoka fa, tuelekea fa. Ni Mosha anayefa. Tumbotie MCA kina mama vijana wazee. Hey. Hey, Mosha. Hey. Mosha. Kina mama vijana wazee. Hey. Hey, Mosha. Hey. Mosha. Subukia.
Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi. Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi.
Hey, afya ndio kipaumbele. Enda hospitali uone kazi amefanya. Subukia, maternity iko sawa. Hata meno pia wanangoa. Tukimchagua ataboresha afya. Isubukia itakuwa na level 4. Afya bora si bora afya. Na vijana atatusaidia. Recreation ataitengeneza. Na talanta zitainuliwa. Youth fund round hii itafika. Hata wamama ana mipango poa. Wezo fund biashara kujijenga. Barabara ni nani?
Moshai.
Na elimu ni nani?
Moshai.
Pia maji ni nani?
Moshai.
Ati
Moshai.
Sema
Moshai.
Ati
Moshai.
Sema
Moshai.
Hey. Team JM John Moshai.
Team JM
John Moshai.
Team JM.
Tumetoka fa, tuelekea fa. Ni Moshai anayefa, tuvotie MCA. Kina mama vijana wazee.
Hey.
Ni Moshai.
Hey.
Moshai. Kina mama vijana wazee.
Hey.
Ni Moshai.
Hey.
Ni Moshai.
Hey. Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi. Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi.
Moshai ne wito, atire gusha niyo. Nada hotago, ni maodo manini. Yada ina inagyo, nijeda haragia. Oru amodo, mwedo tugata, kihe igoto. MCA no,
ni Moshai.
Ogi mamwele no,
ni Moshai.
Mapara para,
ni Moshai.
Anake iretu,
ni Moshai.
Aduri atumia,
ni Moshai.
Kiungeri hamwe,
ni Moshai.
Moshai ndo mzazina, wera ne wera. UDA ndo patina, mohe ijera. Ukimchagua no harm, maendeleo na yo yananka. Miaka yake tano tabasa. Hey, United Democratic Alliance. Dem usika no attend them liars. Team JM.
Tumetoka
fa,
tuelekea
fa.
JM anaye
fa.
Jumbo TMCA. Kina mama vijana waze.
Hey.
Demo shy.
Hey.
Demo shy.
Hey.
Kina mama vijana waze.
Hey.
Demo shy.
Hey.
Moshai.
Hey. Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi. Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi. Team UDA, wera ne wera. Team UDA, kazi ni kazi.
UDA ni yo chama ya mahasla. Mimi ni member, are you a member? Jiandikishe ujiunge na UDA. Heshimu kazi, kazi ni kazi. Ya mama mboga,
kazi ni kazi.
Na boda boda,
kazi ni kazi.
Heshimu kazi,
kazi ni kazi.
Na ya mjengo,
kazi ni kazi.
Ata mahoka,
kazi ni kazi.
Hii chama inajali wanyonge. Bottom up tunaanzia chini. Hatubagui ata pia masikini.
Kaibere
tutafika na amani.
Tutapanga safari hii na tutaunda serikali ya mahasla. Wasituletee my friends. Na hawa ambao wanatuambia maneno,
Subukia,
watajua hawajui. Watajua? 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 Watajua hawajui.
Subukia.